Nikonja tasiezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala.
Hakuja wadhifa, una deserve bila kasha makashfa. This society Kenya wanaeza share ni nyungu ya busa ama keto ya shisha. Mfuko zinasikia echo, unajua thamani ya mali na size ya kifuli. Eyo, ujaibiwa jua unaka kitu worth. Risking jail time, police bullet for. Unaza argue, crime doesn't pay, lakini uwezi dismiss justice in a bay. Mwizi ana 40 days, 365 days later, anaendelea kugrow fatter. Do anything for power, ready to lose their head for presidency. Bora waione kwa currency, sababu gani siku affected na turbulence. Nikifly angani, nimezoea the same feeling. Matatu zikipitia portal mtaane. Juliane, yeah.